Abisi wabonye byinshi byinshi cyane bikuvuna umutima mu buzima utagira uwo wizera mu rukundo ari benshi bakuriye umutima bashaka umubano w'igihe gito nyuma yaho babona icyo bashaka bakagenda umuranye we sindi nk'abandi batazi kurinda isezerano bagiranye n'abakunzi babo ubonanana nza kurinda kubabara urinde gushavura iteguza horo uri mushya mu maso yanjye ndagukunda mama nyizera shenge akabuto k'umuzabibu kandi uwomoza ku mutima oya shenge wibabara wihagari ku mutima wigeka ko nagusiga nzahora ngutekereza ye oya shenge wibabara wihagari ku mutima wigeka ko nagusiga nzahora ngutekereza ye nanana ko ngukunda uko ni wowe mbaraga zanjye ukaba umuyobozi w'uturemangingo twanjye mukunzi nkubuze naba nibuze n'ukuri nacyo naba nsigaranye nahinduka ubusa nkashenguka nkashonga numva reka 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 iby'ubutunzi n'ukuri nabyo nakurutisha ukuri paradizo nziza yuzuye imiringa zitihana iburyo uteye neza igira hino duhuze ibyano maze abanzi bashenguke bashengukire gushira ndagukunda mama nyizera shenge akabuto k'umuzabibu kandi uwomoza ku mutima oya shenge wibabara wihagari ku mutima wigeka ko nagusiga nzahora ngutekereza ye oya shenge wibabara wihagari ku mutima wigeka ko nagusiga nzahora ngutekereza ye oya shenge wibabara wihagari ku mutima wigeka ko nagusiga nzahora ngutekereza ye oya shenge wibabara wihagari ku mutima wigeka ko nagiye be nzaguhora iruhande iteka hoya hoya
sinagusiga
hoya hoya
sinabikora
hoya
sinabirota
hoya hoya
hoya
shenge wibabara wihagari ku mutima wigeka ko nagusiga nzahora ngutekereza ye